Shiva. Polypole, polypole. Quién dará un mío. Polypole, polypole, mami. La 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 la. Furahi napopitiliza, moyo wangu unajajiuliza, nikikosa sio miujiza, pole pole tutadunduliza. Toka enzi za kauka nikuvae, paka leo kwenye nyumba ya vigae. Magansi mote, utuseke tumefe. Kukupenda, naona ni dawa. From above, wakushoto kwangu wewe ni above. Me fall in love, angel from above. Wakushoto kwangu wewe ni above. Me fall in love, fall in love. Me fall in love, fall in love. Asante. Me fall in love, me fall in love, me fall in love. Tahidi nsikukwaze, pesa kwenye wale nyongeze, ulevi wa mahaba nyongeze. Ukipendeza nkupongeze, kama ni upendo nyongeze, ukuta wa mahaba nijenge. Yandaye pati na mwema masita, penzi lako ghari. Santoué, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Santoué, je ne peux pas. Il me faut l'île.
Fall, 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 fall.